kalesa bari humnoni rayet sabiya gudina borana ana rero raz jaturan ujiba ana sababo rugandaro garri bakada karajeda mutjiratu tarati dukasani lubunna mota darbu jiratoni manijran dukasami sinsoni rayet sabiya banan kananis namota torba lubuni darbu jakata namo madani jiru jirata gandaro garri kamsa jicha kana mali jedega fadde akas jiran
sababu wamaatun jiru bakka sababa male akkanumatti ummata cafacafani fitan waani sain den akkanumani bobbani dufani ummata nagarratti meja gugudda nawani namagasi fitan male maanti akagode maan akagodani den waani ratti kontra watame fille be kundan dende yo ammo te tanaydu lafatana lafashitan jiru aba otti jira wo bollaftana jira dani ummata nagale san male wonni kokolle jiru waan tokkolle wonni godani jiru ummata dumatae bade kadawmate sani aga tokko ummati hunna fiitin gure fide aga kale aga tokko fide madoren suni awasa dakkabani gari awasa dakkabani gani adola dakkabani adola rabufata adola jirani gari amalle bufatuma ana sababuru magala darme ratti alamu jirani kha orri fariye dan suni akkamale jirani orri suni womalle wonni sango dani wonni dubbakani lengirani yeroni sa saati kudani tokko fulakka ganama fulle nani tokko irri bankane adona mirri bankani orofa sani lafa amma safara mandara sammarsani dukasa gugurda mesha gugurda darbani ummati mori turran ka elafa ka e bakate ummata nama bakate je sani nama lafa ka indawani akkasi godani tuma male wonni godame lengiru
jiratana na sababu woru kun namoni kun ergaje famani bodes refi sani le yerona kaina walam ne dubatu
achumatte ajje famay guya kale aduma ke sare sitane adon kai ole ganama kana ummat iye tibaye wadane e gawri biray le se biraya e kuno amma walu rajirani ganama kana kuno awalu jiranna mi torba amma awala mujira waan tokko nami waan sandubate diru namota de wanama dibada waan ko tawra madosa inshalla fudani mana ala tinna dakasi sane jirani wonni sango dan tokko len jiru amma mangon
misin sundrayet sibiya balakhana de kapsisan ajjecha kanan boda garagodine boranat ofra debiu jiratanu ti asofsiyne kun dubbatani jiran mangistu gazzu hojjeta bufata igum safayya magala darmeti namonni midaman garabu fata fayya san hojjetan dufani yala kafuratan dubbatu
lewon ruku taman dubur dufani wodu magaletti namota jaran tulani dubarti to kofi woradira afuri bidaiba umrike ba shantai namota kusan namotti namajaju isan san nalle turre namon tun midan san mita midamani hari yor rande yermasan yali galqaba hene fi yara ustala dola trifari gone turre namota afrikale turre namala mamu worrachi bulani namala ngari ata ambulance dente hote nalle san degar rola argune nami galqaba dufe nami ira to kwarto gubbar gudame eni namofa lelo irate eni soni gara tesu gubba san rukutave tesu gubba fi luka mergar turkutan luka mergar tinggi negara toko sentegar toko mbate libertin had urfamu jilwa gubbar rukutan te daimti isi daimti rasan daimti toga siri suni isi indiar harka gubbar rukutan te namun yar namun toko jilwa gubbar yar kanami sikileka lukutamil toko mo dukda fi lukara rukutan te
obbo mangistun namun ni martira sasana karukutamanis dabalani mirkan esani chiran dubartiin ulfaa yeroo kana rasasa raayet sabiyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudhaatti lafa dhaggeetti egaa ganda madarii achi faggalaan daangeetti achi gabaabbitee dhaggu namoota afurtama akka jiranitti fakkaataa gisee isaan dhaameera waan isin beeku. Nooti saafii 11 gisee dhagee lafaa kaanu nooti waan tokko uban qarru akkuma dhufan dhugaa gallaa dhagee afaan. Galaana daangeetti addeessan irra bishaan yaa'an gama haati nutti dhugaa sana irra taasi gama haati nutti ba'ee nu dhahee. Anaaf daa'imman harka dhaheera daa'ima. Anaaf luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee kan nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Calii Galgaloo bulchaa aanaa sabbaa booruuti.
Qabeenya taasisan kan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba achi keessaa qaamni hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii nama torba lubbuun isaanii darbe qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torba san keessaa nama sadii kanuma yaarabaan jiru kanuma hagaarraatitti ammas amma addaan dhaabatee jira kaleessa galgalarra jalqabee addaan dhaabatee.
Obbo Cariin miseensonni raayet isa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayet biyyaa akkuma irraa yaa'u gara mandara sanaa qaamni hidhate uummata walakkaa ta'ee dhufaa irratti banee jennaan isani kubaga kubana ni jira ni yeku isani matu sabora sokke yalo taba maatu magola kata elti da imana anna kiyotan wala kata elti yoro wala kawa kisi kanta kisi kata kira sokke kini mohi kato jira asumarra wa raya uki kubi yalo isasi wala taba wala kata na kama kini yiru kati leen kani kani wala kata na gale isasi umata wale kisi rato di kaya jiru
Obbo Jariin dabalanii warra rasaasaraa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadiidattoota dhukaasa bananiidha jedhu. Waa'ee nageenyaanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.